Yeah, 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 1D on the beat, so it's yeah, 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 yeah. Scenario XO, X Luke, yeah, yeah.
Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. By chance, kanipeza muli by chance. By chance, kanipeza muli by chance. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. By chance, kanipeza muli by chance. By chance, kanipeza muli by chance.
Are you really XO? You look familiar like that rapper XO. Are you high? Do you drink? Do you smoke? Do you lean? Do V's get a flow? I gotta ask, this is my chance, cause I've only met you by chance. Then she laughed like I'm kidding, that's a joke. We both laughed, told her facts, I'm the GOAT. Where I come from, people know I do the most. If I jump on the beat, it could blow. If I'm on it, they might cop it, yeah, they might dance. He be wishing he was lightning, but the boy can't. If I'm on it, you can blow, but that's by chance. If I'm on it, you can blow, yeah, that's by chance. Huh, I'm that nigga XO. Reppin' ballin', yeah, I got the best flow, yeah, yeah.
Kaone kapo flesh, akachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. By chance, kanipeza muli by chance. By chance, kanipeza muli by chance. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. By chance, kanipeza muli by chance. Nima fresh and look by chance. Exuga yanipeza muli by chance. Kafuna kwa machiu na masele, kafuno yenda vailo ni dopu wapele. Nima fresh, ise ni sugar chipumu ni vailo. Ma video ni nkani ya katundu. Kanipeza mumulolo ene by chance. Kakangu vina vina tonsa sutu madansi. Na ione lela small nyash big steak. Mtumba na kabafole ene small tech. Nilibe na kajila kani umilila. Nika cute bebebe kani limbikira. Mafuno ngene samo ma big place. Kani konda kani nine and in a big blazer. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema.
Light time kuma high tempo. Usafurumire uza kiago na chisempo. Niza gula na big kendo. Love new romance, you know how to handle. Light time kuma high tempo. Usafurumire uza kiago na chisempo. Niza gula na big kendo. Love new romance, you know how to handle.
Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. By chance, kanipeza muli by chance. By chance, kanipeza muli by chance. Kaone kapo flesha, kachena kanifunsa WhatsApp, ushe shisha umapema. Nima kuona soche ukapita, nifuna niguuze pariwe simapema. By chance, kanipeza muli by chance. By chance, kanipeza muli by chance.